yo Metro sukari.
Haijalishi ni nini utafanya, hata tukikosana mimi fala nitarudi. Mimi fala nitarudi. Haijalishi ni nini utafanya, hata tukikosana mimi fala nitarudi. Mimi fala nitarudi. Mimi fala nitarudi. Nitarudi. Rudi.
Kona 9 inch ina shift gears automatic, lakini daily napigana na my side chick. Hii ni love ninavumilia antics na huku anga hivi misielewi, nikanta cheese ni nini sikupei. Lucky you, mimi si wa Nyeri. And when I'm back nimerudi juu ya mechi ni set. Call me back, don't do that. Say my sorry, I take you back. When ni playboy, hiyo ni fact. Na ninarudi nikisema ni ya love.
Nini utafanya, hata tukikosana mimi fala nitarudi. Mimi fala nitarudi. Haijalishi nini utafanya, hata tukikosana mimi fala nitarudi. Mimi fala nitarudi. Mimi fala nitarudi. Nitarudi. Rudi. Nitarudi. Rudi. Nitarudi.
Rudi. Utarudi vile unapenda hiyo kuni. If loving is wrong you better show me. Ain't nobody do me like you do me. Ooh-wee. Feeling that you give me so so real. Addicted to your body natamani. Mami. Run 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 run. Siku pembelezi unajua uta come. Never simping girl I'm a bad man. We could be riding 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 riding.
Bye-bye.